Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Aljumar Sapo et Jetilur Octobre, Jana Yamda Sokito Studio Tamani, Maison de la Presse, Pamoko. Jetino Nord, Kabaruji, Yomaro, Egalokanko, le Deternum, Jiro, to Punki Jam de Tok, or what to go to Woody, Lingalu de Tumbutu. Competitive with to Juno Yoga Europe LA and a Kedina Chagal Sanesa Evi what a duhuli tete with Jatio Mitu Equahenon on the Jamar de Sifurton on Bakaroga Wori Lady Made in Dongaran Famta Dino Ezurnangala. Gulleji Kisikas and even drip platform of Jail Honosuka can hit the Gulleji no Fuili Lady Made in the Kunfana Mufa Suka Joko Womb in the room the African to Tindra Duhan Hakilaji. Tariki Jimmy and the Nebra and Lengalur Tumbut Owen Yabe Temetato Echapan Tato Etaton Lili, what to John Galur and there, and did me your team book to and go no video of France, you caught a Kenyan well titles on the Dirun Tumbut, Garan Fanta did on foot Ezur Nangal. You want to send the Kabaru Jugion of Better and the BC Lamoron, a head at there. Minjilti ni mikuro jamin imin jotiki watu jono no torra jengate di fiwde e yoga erob el wam elele di met indi sa e wap anto weti yop metu yoko he jati mbaka jima petan chifete so jamar de tu godo un horu wani dobe chifeto rob el be hono be ngori debo homo net han nanu de deugal na hana nanu de ongara famta di un fudo kokanku usman diko mum ini endo hen
yoga e hap anto be finata waj meden koliti non taraku lati ma meti hore fa anawai bonitin de galle wondube na jaydabe Eibe tipi be dubi nan non tara ku debbo ana wawi anditirede heedi tagu maysaaji yogaaji chaldi mun hono no koyde mun gordi no daane mun wori fa warde du no o yarata boisson para gote mabbe on ko sefi kado demmo
jeune femme jomba ju nata sudu wada hitande dubi didima dubi tati hebay fi bengu donde don halaji kewon dem bi be kuddi jukki o do debbo so ni do galle mako iwi hendun buri bonde kase ana wori dun nokku joga o sarabe jom galle tan jomu wiide an kay debbo mo bamda o wadda fi jam e meden ayay no wurrini ayay ko e makko ayay no o yarata so ni tamadu debbo mo daani mun na juuti jogi dun sifa jewde yimbe dun dun ultete wona fi ngaddo jam e yimbe
rewbe hewbe ana gondi e tampereji batte titagu maysaaji e wi honjotobe yogaabe ko buri hewde fu bamrube baawata daranaade galleji mu en na debbo o e hore an tiidi heba boyingu faado bama do e hore mu kanyi e batti be fu jatoro dum nontoro e tayka muya honjotobe e wi mu ben non di hakkilaji anakaani kipetere tagal si jeena yeso li tajuda hala debbo e hore mum lato metti hore fawa e do mudum li galle debbo goto mo jabaali halde inde mum won ko sefikere demmo
ni ta ka gele goy
min kay kabar o lati isanne me wondi e jongalle am sukabe be kembe fuf daraki be mbara tato kala watu de bamridu du saman lati sabab jati mi goram pamundira feysede fay goto isakirabe makko kallata e kam heddiraki abba innam godudo odum sella sunin heddiki ele degol gal ne jaba musude yonki am deno hono fuf ngadam ele odo kabaro
e ci balma defe
dina wonde non dido nante jateji galda e dina e wi kanko almam baba njay miside madina kura kedena ko osefi
botire ko min kay min jamna fi odo hakilo honi kanko nulado ali salam holitini ne dokay ko atagana tan dogota duma andon wiide fami horam hultama wiide debbom o woda fa hande mo heddi latade jom suudu am o hebini kam jaati bengu
farde yogaabe non kebata yorde do majjun e do dabare ko dina donne do mudun ujinaaji kewde rewbe ana gondi etinede sara batte non tara ko mu en satuji ana latano dum men jaati sababu serede
fa kebo non kabaruji ko le leedi malikane kabaruji si jo tamani di sakiraabe kala telefone mo jogi don fu nyodde o don numero tan keran di do kabaruji fu don holitinde chapantete jeddi chapantete didi Can you go on? Fedinde no dite platform here kasen bangili leedi med indi fab joto yelon suka wombe le rumde afrique de kan hebirde golleji ko ni fana modo be joto be do suka tutindira do hen hakkilaji yamle nde do fedde suka wombe le leedi burkina faso mauritanie zimbabwe fa jattida ethiopie kan leedi mali ndi fu ana le hen gondube waddi dido imad radio sudu ministre humnido kabaru golleji suka be le leedi med indi dutto gorgal fedde union européenne kede makon ko no dite la wili sada o yo goto jubno golleji fedde no dite ezi de como se fio do fotetão, os mandicou.
c'est un espace qu'on a créé.
Ba men gadi battondiral hakkilaji ko men gadi duubi didi hikka des projets jeunes o c'est men gadi e projet ngaji goddi fawarde e golirde yogaje darantode kabaru golle mabbe ana gonda li mali do e les régions ngaji difu fawarde e les lede godde demen noddi ngara les afrique do on éthiopie zambie be fou be ngari sukabe mu en goni yeso men dokki be du wotmo be kani hollitinde hakkilaji mabbe famen ewto ko men bawi jangude der mabbe adani me endanka okude be jande bangal gollergal faaba muya fawarde e nyenyal golle dide be mudum me balliram be jawdi famen pabo be do sukabe jeddinde gollerde mu en se pudda ko golla nadu bedude dole hono golleji dibe gondidi faanda gollergal no yo bangal sukabe hedani kanon kana kambe horma be tawde anniya e be kani tekinde kumol be imobe daro fawarde e endude wadde gollergal gongarawal
fen véritable emploi
fedde projet de no dirte interdit dum woni ikkon mali holitawe de do fedde wattu jonebe gondde wadde do ni imma daraji fa joto yalla hono fonctionnaire dum gollobe le ciude sar wusibe kan latade yimbele yadirbe le majjum be ngadi kawtal mabbe do bomo ko do be jide yimbele yottinobe kabaruji be bi ko ni fana mudu fa de yalla attabiyaji jamaade jaati hani weli tede yalla be kabe kabaru yurku yurku le nokko o kede mo kanko no dirte dum Moussa Kondo yo kanko laami di do golleji ko sifido hendo fojitang Ousmane Niali Boudi.
Les critères, ce sont des fonctionnaires qui viennent.
Souba be dou kabar mudum yo sarawisin kobe ngarobe golle wawtu tedinobe hasindim e lamu andube dum jobirete fa golla na mali ana wodi sarawisin kobe kanye koy mube atawa wala fu biyo ngadire sembe ana wili dum entan ngadirta fanda goddo projet o yo wadde fa gollobe lamu be paman koy mube ana kani daranade golleji kewdi naboji yeso be mujjata jawdi suudu baba e be andi neddo hana wujjude fay mudu goto jawdi suudu baba sabe dum wattete e nyibgol ciudi lekkol kake ciudi dogotoro kake mangal pade neno sini mon fu famini hore mudum nafa wondo mudum jamare de anda wadde golle yogaaji toratan watta wala fuko nafar jomu ko dartite fu sini andari yalla mon fu ana watta koyde mudum le golle mo watta o yalla yirewer ana wada
dans leur secteur de développement
wattu jono tarikiji leedi me indi en jaran le gallure tumbutu gallure do wali yaabe teme tato e chapantato e taton leli de do gallure darnanoma ila wakkati sappo e didi garnu leli leedi ndi holitan wer de do gallure darnete arande do yodeb modo goto kany jodno bangi bundu mudo e bino diradno bundu no timbuktu francin kobbe kany ngari leedi ndi so mbaylti gal do dengal ngad dum wattu jono tumbutu fa kebe no do famti fa pamteden do hen don kanko no dirte do babatani na yo o jengino goddo foftertu mbuto kedde mako mo sifido hen do fotitan Mamadou Samaseku
Tambaktu yo inde Timbuktu woni ko waylta wonande kambe tubakube be e burda mere korotti mo woni bundu buktu yo inde debbo inde o jaati woni bundu buktu kambe tubakube lati sababu watinde inde o so dum heddi Tambaktu de do ngalure de burda me demo do biete do buktu juini Tambaktu hande yo nokku do yimbe le kewde na kawrita won bundu ko kanko demo do buktu o tawi ton so jodi bangu mudu denno kala wattu so yimbe le ngari nanure lumo so be ruto e kebali yede kulle mum be fuf ngaral halfuna kanko demodo gondo bangi bundu hewti do o woni o boya don o yata nokku fuf sabi don dun dabaji makko ngoni den la hulta man do yurutun so landa ma hoto iuda jom hulta wiide mi yurito bundu demodo buktu o lati sababu inde andite e darja modo o don nokku
in popularite a la localite
kawrital don festival ko don tamani dor ko li tan wedi dum hani wadde li leedi meden dib amde nay fa yotto sappo e jago lewru novembre dudo bomako do sisili mo tubi hitan hikande hono jamaade de fu hani hawrtinde yalla jam e de ran warta le leedi meden di le majjundube ko li ti wil yoga ko nawterte hono kabarno jimi wori le leedi meden di dum wonti e majjude le nokko kede mo kanko no dirte sekna sisoko yo kanko no got landin toro gal do kawrital mangal ko mo sifido hen do foccitango adi sisi
li tama setene
tundor hune horsune sanne mali e hirnange afrique fu don dondu e kongol gotol neltedo kanange neltedo amir dede hune ne ana jogi mangu sanne tarik lenji sa hali sunjata e babemba atama wakati fu pio don dondu goto ana jodi bangi ma tariku hune ne wa hala de fatim do don jia ona e hore sukabe be ngala bawde sanne nita immorto so wakko don dondoji to e hali kurtunoji tewto de kalsi hune ne ana wayi hukude be fu ne wondi wallude be waddude be fami golli be fami hollabe hono hune ne wawi nafirde be sanne
remporter beaucoup de choses
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Instagram ñen yelot ñen les réseaux ngaji meden di en puddiran do gawo do be collectivité kawrtal fu itam fa biyalon be kani hadde wattu jono no kabaru margal himbele wordi ton les majjun be noddi magistrat en fa yottu himbele police ngabe kanya kumini be kabar sariyaji fu anongono le o don le ngal do kawrtal les majjun dube ngarabe peddo hen dabareji be pamina jamarde kutteji ko tongi do margal urude ngardan fa lokko no docteur kajolo wattu jono fedde sukabe jokolbe wonde tonde dum heba juddinede fi tiagal ko dum bortinaato cile tati talata jabbe non de dum dum bortinaama kasse se de wiama dartobe idon be fu wattu jono dewa sariyaaji urude don en garantiminire nokko no docteur yoro so wattu jono be puddi hebo ton robin ngaydi ndiyameje de puddi wattu ton tiagal ko dum tacceno ko yiata jonte tati non be kolitri 8 ton fedde no dirto soma zep de kanyu humini dido golleji wattu jono jamara wonde tonde holiti dan welti do hen sanne sekrab do katten beta hande do kabaruji di min joti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade honno andirro no do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam